Jambo bwana, hapa ni kani mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna na matata. Jambo, jambo bwana, hapa ni kani mzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
Wageni